musajja kukuba ngatambula asibye n'ekikalu bulungi nnyo pepepe
wangi
tewali kirimu
mumikiriso okumala ebbanga ngunfuma onjereze mumpiti bwa musajja lwampale nimbulula boogenda omatiza oli mulungi waffe esindira butafu osalaganya ebigambo kyemuwutira endigi usesobolera kyewava oyendeguza ebbali kyava ku kyabaali bakweyinuza ate okusuulawo nnagumira munanenya ebyamambo mbitadde mu kkubo n'essebo omuntu aweebuula kkwatama ate oteebereza osirike bano baagenda anyumiza eri nga bagenyi omwami oyo bw'asiba ebikalu olowooza alina ne kyasobola kati abadde annenya byasambuuza okola kikosi bogeye engulu ndiira nkutadde mu ndongo enessunwa endeera etuule kazikeerereko lunoolabye okimanye omuntu gw'otakudde bwesigendeka nnyomba n'onnemererwa kyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufu yegwe ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiira era mulabule nti oyo sindika nja kuolituvumya ekimala nange enkubatiza lino n'oliwulira yitamu kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo golaba bigula takukwiranya yooli abutafa gwogenda onaawuusa entalo n'okwewaana muvumyanankolaki nze otakulanga okimanyi nja kukwanika nakoowa bampalalira temunnenya obusungu bondi bubi bannanga omukazi akyokooza ye gwoli muntu wannabakyatalina nsonyi okunyumya ebyekigwenyufu omuntu ono abuzaabuza abantu nga tomumanyi bw'omulaba atomeza atukula kungulu wano bisaanyiza ebimufuula omukazi teyagabana ate nja kuwabira otuliwe okwefuula kyotooliikuba gwannaggomola nsasira abasajja b'otayiza bayiwa ennusu basaba obasisinkane kigira okudduka ewasenga ye wali weeyuna ng'omanyi bigwayo oli nagalaala essonga kalonyirira kati olaba odi byovuma abantu ndiira butafa mbakulu yaddukayo n'alabye mbawe kyayina so nga kalanyirira abadde tannamumanya kekakisa nkulabula ekyo kyangu etakukwiranya okyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufu yegwe ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiira era mulabule nti oyo sindika nja kuolituvumya ekimala nange enkubatiza lino n'oliwulira yitamu kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo golaba bigula takukwiranya yooli njogeddeko ndowooza n'afunamu okumpisa abadde mukoko okuwalampa abantu ye muyombi atagambika yalabye abantu baakuna abavumye n'awalabula abadde yeewonya okubulwamu atulira nti fala neyeekambuwazo tutiisatiisanga nafuuse w'amawulire kanga bunye ekyalo kino nti oyo ndiira butafa yoowa bwe nkoma awo ne mbaaki nakapanka waakuno mmaze mubimu atulira yenze kazibwe kapayimba ne ndowoozesa abaagwa ebyokubaloga ndira butafa nkulonkomya onveeko oli kiddamu ndi yatula ebirala ne bw'oli bw'omuluka guli ndiyita ndira butafa bamanye b'oli kyetere okyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufu yegwe ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiira era mulabule nti oyo sindika nja kuolituvumya ekimala nange enkubatiza lino n'oliwulira yitamu kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo golaba bigula takukwiranya yooli
Remember where you got it from. www.djerico.com.